Prince of Kills on the track. Wameshindwa maengineer, wameshindwa matabibu, wameshindwa mapadri na masharti yao. Walisha kutu na wapenzi wao. Niteke, niteke, nideke, niweke, nisahau, pweke, nipate japo na miangala. Mapenzi yalileta madhara. I love you. Niteke, niteke, nideke, niweke, nisahau, pweke, nipate japo na miangala. Mapenzi yalileta madhara. Dokta puliza kidonda, mapenzi yalinipa majera, nikakosa wakunipa raha.
Wake up, wake up.